avec man.
Nyumva nubwo bize iby'urukundo ngo ukunda, reka mbe kwibutse bacu atutazabyibagirwa. Mu magana yose yabeza bose ntawakuze imbere, Nyampinga urabahiga ubona kuvaho nkajya he.
You're so beautiful, I wanna grow old with you. So beautiful, I swear to God I will always be there for you.
Ko you're all I need, so don't you walk away. Kubera ko you mean the world to me. Oh, tuzarambana, tuzasazana, uri njye w'ibyo ni hame. So nugira ubwoba mami.
You're so beautiful, I wanna grow old with you. So beautiful, I swear